nebisanyusa obulamu bingi naye atera nebimunyiga nabyo bingi omuntu atetimbe kyali takuba ebbaana yeyanjale mbanji buli omu aba nendaku ye ku mutima bwabakoye mulekakowe naye mimwe bye bamanyi nebye batamanyi byonna njagala nkubulire ebintu by'omukwano bitegeera sikyangu bwe biba bizibu wali wasalawo naguma kirungi
Balekebo.